Ama chale umenichanja, manana ukosa ujanja. Kuona wewe I wonder how.
Acha niwapostie na picha, nishachoka kusubiri.